Kita carusha, ila kina toka moshi, kikinukisha Nani hapitoshi, tamani kunivuta, ili tuwe wote Nitakushika, mana misi joshi Mary Jane, I'm sweetie, sweetie Mary Jane, I'm pretty, pretty
When me light it up, me make him say cologne
Bond this tree, a la 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 la
Say yo
Unajua, au kama ujajua Hako kasmel tu, napo nagadevi mafua Wa, napo kupu kuchua Napo kweka kwa lips, na washa unanichukua Lada ya koka bambe Meli jeni so kama koka na gambe Nyonga nyonga shika pepa uilambe Steam ni lada vibe Monday to Monday Ayi, mambo ni kwa ushaidi I wish wajue jisi navo kufaidi Asiyo Christmas tu mpaka hidi Nachoma kitu na kula kigaidi
Na kuinyonga hivyo Alafu na iwasha Toka nduke, ukienda nivuta chooni Kijite, nitakupanda mpaka kichoni
Kimbirite,
kikiwasha uwezi kukuna Ni mtite, yeah Kuna wengine wana nivuti ya steam Na wengine nisha wati ya wazim Na ili unipata lazima uwe na mwalim Mana, so mjezo, kuitim He say, Mary Jane, I'm sweetie Mary Jane, I'm pretty
When me light it up, set it up, feed it up
Bond this tree, a la 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 la
Say